mwana wanga uyambo pite kwa anthu onse amene ali kuchankho anthu ambiri amaona ngati ife akapaza ndife anthu opanda ntchito kwambiri kuti ineso ndagerapo kuchankho komo ndipo ndinaliyaza kopsa ndipono mapezeka pa dinzilist koma moyo undesi upanganika pano ndina wakapanza ndimayendesa kapanza uku kwa jaji ndipo ndimayenyadira ntchito yanga kwambiri
kero iyo maziwa ndimagera kuyunima anandipasa stera sinzakwera mabima ndizaweka capital hero ife yose tizalima ndikakhala pasi ndimazikuguda mtima ndikugwesa maslides koma ntchito kulibe library transconnection ndilibe ondilemba ntchito akufuna experience wathamanga ntawuni wakebako ka fees awanamaliza kungokhala abale awayitana ku interview angosankhapo abale ndikumaliza college sindikumva kukoma ndikupanga degree pangongole ya boma ndisabwisa bwanji tikudusa muzokoma ati bino vedivi mukayambe ma business pama ndilibe kuinda sendizikatani ndili ndi mantra after gain zikatani
Pange nkamaliza mapunziruwa Achuluka ni manda Ndile ni manda Achuluka ni manda Nikuopane Achuluka ni manda Ndile ni manda Achuluka ni manda Nikuopane
Kabita kuholida bala mandinyadira Mukangotenga pepa la nyumba mzati mangira Ndimango sekelira koma muntima ndikulira Sukulu langa sunduliziwa ndilibe soko kwira Anzanga madropwa wakupanga dola Anakazikika pano haswe na walola Geli sana pushe anangotera pa follow Ine fana wabachanko ndudalira be makolo Aponyeka upkeep majiganda nkale dolu Ndilindi manta after kununzi katani Ndilindi manta nchidwa gandile pendani Ambuye ntandizeni mpase nivu kamwe
Nikakala ni malingalila Kodi nchani chomwe nkapange nkamaliza mapunziruwa Achuluka ni manta Ndilindi manta Achuluka ni manta Nikuopane Achuluka ni manta Kalamba ukanda mwina ndendi kuopane Kuima panzele kuleba ofisi ndendi kuopane Mwina ndisika umanjero ndi ume sana punzile ndi kuopane Ndika kala ni malingalila Kodi nchani chomwe nkapange nkamaliza mapunziruwa Achuluka ni manda